Kwa jamii ya mzee mkuu wetu Mchenje kala abantu na benchi ya kuhulira somanya benchi ya mungi la sina tawe
munga
lakini kusaba urubabele ilumurosi wo wele amwakanya vizuri unapotoka siku yako ya mwisho hapa duniani mumerwamba hapata vile tunamsindikisa hiyo heshima pia malaika mbinguni wanasimama kumpokea. Na mhubiri alikuwa hapa akasema ya kwamba vitabu vitafunguliwa. Mambo yako ambayo unatekeleza hapa, kama wewe unajua Mungu yuko, hayo yatakufuata. Omundu wa mmasika kakanzola Henry wabana baiche ni na keru wacha kumuse abele sunyara wami ino linda weru no sunyara wabano kwa kusindikisha baiche ni ta sunyara wabano uruguwe yukera wakuma wandu wete ya
makaru yoy
lakada lisa wakuma wakuma eranda
Mungali, Mungali.
Kamu cuma beri niu menyangka. Nabi Rasul pun nanti, orang bangga kafir kerana dia kosmu. Kau beri niu kemudian kerana rekara leci jika kau boleh naji. Tiba aku semua warga Rusia orang kalah kerana apa lagi? Orang mana musiku munggo. Mai mulai. Iyo kuhuwe nesengewe kabita amure vanga imai nofuka si kerole changa huikasi enyue hee no maruvu kusu omuli wacharo minanokola paka huituru alituru liyaka ene inja mukari ituru liyo mama andiwaluma wali kimima kimibi muli ilo no mwili wachungwe narumu norumu wai era esimbo niyo bukula no samusira kikafu chona kwe vya hivyo seri simbo niyo vanula no chamusira tana ono hawa nechisa echi mbofu waka akani la kubi yugubi zile tana
makari mzo
mbora mwetuwa
nama yoli mungo
watu ya kimaeti watu ya bumula sisi tunaheshima zetu.
Yes.
Mama ambaye tunasindikiza ana heshima yake. Ni mtu ambaye from humble beginning today we are grounded here mourning a national leader. So it's important that even if you do not respect yourself, you respect other people.
Exactly.
Anyway, we do not expect respect from cheap people. Watu wengine wana msaa mwingi sana. Hata penye msaa haitakikani wanataka kufanya sarakasi. So bali basi kuheshimie na kulima sisi. Viongozi leo mko hapa. Mheshimiwa Speaker wa Senate, my good friend Lusaka. Mheshimiwa Senator wa Bungoma. Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Mheshimiwa Deputy Governor yuko hapa. Whatever we do, and the Bible records very clearly. Paulo aliandikia wa Kolosai. Akawaambia fanya asifu na fanyia Mungu. Because at our age, tuna grandchildren, whatever we do here, they are copying what we are doing. Kama tabia zetu ni za kutusi watu, we are raising a generation that will be very evil. So ukija hapa, it's possible. Kuhusa sera zako pira kutusi mtu.
Exactly. Yes. Yes.
Siasa. Abanga bali di yani yo chinguwa ali burumu kasimba ao tambo msejata. Lakini nyao kwa ne chinguwa ama ne sura. Bala di yali yako kaya.
Kimima kimivi. Kwa
sera zako kwa heshima tukeshimu matanga.
Yes.
Kama ni kwa mungu kutana ni kwa kumane nje yeyo. Nevi kwa kurechana.
Yes.
Ne muna lala ati masa chimiro no rayo ni mbuna hakuwe. Kono maru leti maga sima kukongoni nisa roka mingi. mambo ya BBI, kwa maana tumekalisha kanisa sana,
ili wapeleke
dada wetu katika nyumba yake ya mwisho. Ashachukua mwili.
Walisika kitambo.
Haya, sisi wacha sasa tumalizie.
Wacha tulime.
Mambo ya BBI, nimeambiwa kwamba tayari wamepeleka mwili kaburini. Mambo ya BBI, nataka mnisikize. At first vile mheshimiwa Kristo ameongea, mimi nilikuwa napinga hii BBI for two, three reasons. Number one, mwanzoni hiyo ripoti ya Bomas ilisema Bungoma wanatupa constituents moja. That was the initial report ambayo ilitoka Bomas. Sisi tulikataa, na ndio sababu wamesukuma zimefika constituents tatu. Na zikiwa tatu bila shaka raha kwesa na harusi ya wewe ababu muna senda mpamota ndabu umu siruki ya asikani malaku nyona angachisini kichinde hane chikotisitu ya zichini titi eko nisitu ya zini musi ya sema wama chini kichinde hane none so we osu tanga musi roni soma nyi
wala
mnumu hasike chusia chihu unumu ohareba anga kama waka muna kenga tawe none so musi roma kila narama dawe tawe kama akarila mbumula I will support it. Number two, mambo ya wamama, they were not very clear. Ndiyo sababu sisi, that is Article 97.